kosa bea.
Alhamdulillah, mana siku imekucha, namshukuru Mungu siku nyingine kunipa. Naongea peke yangu kakichwani na kikao, wai nalalia mkeko nzangu wanalalia mbao. Umri unakwenda nasha kuwa mtu mzima, boyfriend alentongoza nena gali la kwa zima. Kaliona dimbwe kumbo urefu wa kisima, na shanga walikula mbegu na kataka wakati shina. Safari ni ndefu na dereva juu njia, japo mmekosa siti ila mimi bado ni abiria. Sina kitu ya nini ruke kiwanja, mtoto wakanjanja na home shua kapanga. Sijawahi hata kutishwa, kofia mikwala losema kili ni nywala lishauri nyoe kipara. Moyo kidonda bado natibu makovu, yani sina muhimu kama sabuni loshiwa povu.
Mingali mwana mkiwa laka moja, sometimes HDC patupo. My mama told me niongeze imani kwa kumomba Mungu, yeah. Nilishikwa ndoa ila sasa ndoa ana Simoni huku toe baba nishike mkono,
nishike mkono.
Maskini ni ugonjwa usio na chanjo, na ndugu wamejawa lawama na masimango. Wakumwamini yupi kiwa rafiki wa karibu, anaweza kuwa mpango kando wame wako bila aibu. Nachoamini mimi nitapata japo muda sio sasa, maisha zaidi ya jela yanafunza na nyanyasa. Yasikie ila usiombe kukuta, unaweza juta kukuta goigoi kangusha ukuta. Nafsi nasema tana kaza kuna simple, na hapo lipo ndipo matatizo napo yapo. Kila nkiwaza mimi mwanamke ila ni baba, na fosi kujaza na kijai kibaba. Mbona itakuwa tu mchicha kuwa mbuyu, leo Temeke Tanga kesho kutwa Tukuyu. Kifumba macho msidhani kwa nimelala, kuishi na watu kazi tena sio na mshahara.
Mingali mwanamke wala kamoja, sometimes HDC patupo. My mama told me niongeze imani kwa kumomba Mungu, yeah. Nilishikwa ndoa ila sasa ndoa ana Simoni huku toe baba nishike mkono,
nishike mkono.
Dunia imenielemea, binadamu hawa wananionea. Rupia nayo imenigomea, sasa niende wapi nyama? Why me? Swali mengi najiuliza, why me? Tatizo nini? Umasikini utaniua mimi. Mingali mwanamke wala kamoja, sometimes HDC patupo. My mama told me niongeze imani kwa kumomba Mungu, yeah. Nilishikwa ndoa ila sasa ndoa ana Simoni huku toe baba nishike mkono,
nishike mkono.
Toe baba toe.
Over the game, over the game, over the game, over the game, over the game.